Records.
Dala Diosa.
I said I blow it up.
Blow it up.
I said I blow it up.
Blow it up.
When I'm to blow it up.
Blow it up.
I said I blow it up.
Blow it up.
Yeah, man, I blow it up.
Blow it up.
I said I blow it up. Dada blow it
up, blow it up.
Msile blow it up,
blow it up.
Wana kuwa kwa wiki yao,
blow it up.
Mifupa iliki yao,
blow it up.
Utatoka matiti yao,
blow it up.
Kwa kucheke stiti yao,
blow it up.
Wanalegeza mwili, wanatoa kalio. Jamani sio siri, msile ukuku sio. Yogo bongela mwili, alito ya tamlio. Kula upoteze ujasiri. Wanaume wada, wanapenda na mayai. Kwenye mita kipita wanajidai. Bonge la buwana
Taimoka ndani ya suti.
Kufuwa wana
Kunyanyuka ndi wa kutu.
Kimoko tu
chai.
Kimoko tu
chai.
Kimoko tu
chai.
Kimoko tu
chai.
Masira blow ila.
Blow ila.
Msile blow ila.
Blow ila.
Wanangu blow ila.
Blow ila.
Msile blow ila.
Blow ila.
Yamani blow ila.
Blow ila.
Msile blow ila. Dada blow it up,
blow it up.
Msile blow it up,
blow it up.
Aja Mungu na hapa sini tena na acha.
Blow it up, blow it up.
Kola nilete mbele sangala sato na papa.
Blow it up.
Kukwa pigi kelele tonkitisha kumkamata. Ama mwana sesele fazali chafu wabata. Naleta nyodo za picha uko Instagram. Nipaja dodo inaita kuku sanamu. Nimacho kodo mate litaki sahamu. Unangata kwa sipa kulata mchicha mtamu. Na wabalisha wanangu kuku noma. Na wabalisha wanangu naona uruma. Na welimisha wanangu watamkinuna. Msije tuwa hivisha ndoni chama na
mbuna.
Kimoko tu
chai.
Kimoko tu
chai.
Kimoko tu
chai.
Kimoko tu
chai. Masira blow ila.
Blow ila.
Msile blow ila.
Blow ila.
Wanangu blow ila.
Blow ila.